djshowstead.com.
Baskala nyori nyori.
Awa madega no tsembe.
Serako.
This is Urban Hype.
Wakade.
It's got to be fun.
Wapia tandarake.
Alina kini ada. Ndavane ona fana chilaka. Alo. Nichipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo. Sekulani kani. 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 Kani.
Era, dina mafika jibiringa vena diato. Sekulani kade wangu nika freedom.
Challenge kwete ya kupusha for peace.
Surako.
Chikwacha fulu cha isusha kepi.
Surako.
Wino wino kade wangu mwandi.
Surako.
Bama.
Surako.
But I bought footy to a gossel up on a chimose. When we pull up, everybody scream to Liemo. It's a fake no guy over to my phone. Yemo.
Niji Ramazamazo ni Nari Paleo. But it's in Ghana, I mean in Iowa. Pasakuma, what you matti segulako, and that to Avemba, Matti Sulako. Chilaka Panko, Sichani Cola Cola.
Nafakila to Ice Cube, not to Coca Cola.
Nemozako Sanichin and a Choco Cola.
Tumba follow, follow, Makwacha, and Amadola. Dosa let up a Upua Palikuma Kwanga. Izi ni ndalama zanga eh. Uku ni kukwana kwanga. Pali echi gayo woyu mvela veni kamba.
Badman shop
Alina kini anda. Ndawa neo na afana chilaka. Alo, nichipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo.
Sekula ni kani. 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 Kani.
Dina mafika jibiringa vena diato. Sekula ni kade wangu nika freedom.
Challenge kwete ya kupusha for peace.
Surako.
Chikwacha fulu cha isusha kepi.
Surako.
Wino wino kade wangu mwandi.
Surako.
Bama.
Surako.
Go bounce.
Surako.
Patumba ya lento kukwa ule firimba chilendu kaso.
Surako.
Waimona shani inangu na ikosa kweyo kare wangu.
Yeah, nikota bauti 15 ngwe muma figaya bakuruta pebu mutende.
Surako.
Nifuate boya mageo zolova nzina shimbi maelo kupushi shangova.
Surako.
Dovwe firimba mumutwe mpompompo fideli loten kukila bukongo.
Surako.
Dovwe kwa tibani shita isa 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 nga nafika na umfo kumibati isa isa isa.
Alina kini anda. Ndawa neo na afana chilaka. Alo, nichipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo.
Sekula ni kani.
Surako.
Kani.
Surako.
Kani.
Surako.
Kani.
Era, dina mafika jibiringa vena diato. Sekula ni kade wangu nika freedom.
Challenge kwete ya kupusha for peace.
Surako.
Chikwacha fulu cha isusha kepi.
Surako.
Wino wino kade wangu mwandi.
Surako.
Bama.
Surako.
Go bounce.
Surako.
Showings I gotcha.
This is Urban High.
Big Boss Malik Kadawa.
It's got to be funny.
So as the president of this country, Zambia, has given permission for the bus to be open. Hey, people need to celebrate. Now we're